middle child cyangwa se nanone umwana wo hagati niwe tugezeho muri aka kanya umenya kuri umwana wo hagati kuko utari imfura kandi ukabona afite abagukurikira mbega muri make ntunabibucura ibingibi ngibyumvikana umwana wo hagati yabaho mu buzima bw'impinduka waba waravutse uri umwana wa kabiri waba waravutse uri wa gatatu wa kane wa gatanu kugeza nyine ku bana bose wanyuma ufite upfa kuba utari uwa nyuma urumva ubaye uri umwana umeze nka bucura witabwaho cyane n'abuvukana nabo cyangwa se umuvukana ubibona nyine yuko akuruta uyu muvandimwe wawe mukuru ariko kuko byanze bikunze ariko bakikubona ubu umeze nk'umubangamiye ariko kandi cyane mwana gukunda ibingibi nabyo bikiyongera mu bikuvanga niba uri umwana wo hagati bihinduka ibindi bindi iyo ababyeyi bawe babyaye undi mwana anga n'ubuzi uko witwara kuko ntuburi imfurizwi cyane mu muryango dore ko burya abana b'imfura aribo bantu babazwi cyane mu muryango kandi ntuburi nabucura cyangwa se nanone wa mwana muto mu muryango ngo maze witabweho cyane nk'abandi ibingibi rero bituma rimwe na rimwe ushobora kwihisha ukaba wakwigunga ariko kandi cyane ugashaka ikintu wakora maze abantu bakakumenya cyangwa se nanone ukabicyamamare mu muryango anga rero ni uzasanga abana bo hagati bakunze kurira bakira abana usange kandi kuko batarahawe umwanya nk'uwo mukuru bavukana mu bwana bwe usanga ibintu byinshi byigamaze gukura ibingibi bizatuma usanga abana bo hagati biga ibintu byinshi bituma bemeza mu muryango usange rero azutuntu twinshi abandi bana batapfa kumenya uzanasanga kandi bakunda kwigenga ariko kandi bagakenera ibitekerezo bivuye ku ruhande bitandukanye n'imfura abangabo bigenga kenshi batitaye ku by'abandi bantu batekereza aba bana bo hagati kandi na abantu bazi gushaka amahoro ndetse no kuyaharanira kuba ari umwana wo hagati bituma yiga gutuza kuko muri we abafite icyo wagiranye no kuvuga ngo byose birashoboka nawe uzana igihe bucura ariko kandi reba ubu ngubu byarahindutse ibingibi rero bikabya nanone ku bana bakurikijwe kenshi bishatse kuvuga yuko gukurikizwa cyane ari na k'umwana wo hagati cyane abana bo hagati kandi bazi kwiyakira cyane ukurikije n'imfura ndetse na babucura mu buzima bwabo abana bo hagati kuko bameze nk'abarwanira urukundo rw'ababyeyi ndetse n'abandi bana kenshi usanga bakunda kugira ihangana rikomeye kuri bo ndetse no mu buzima bwabo abana bo hagati kandi bagira icyo benshi bita kwifuza cyane ariko kandi bigaterwa no kuba bashaka kenshi gukundwa ndetse no kwerekwa yuko bitaweho nk'abandi bavukana cyangwa se kwitabwaho nkabo gusa nyamara n'ubundi kenshi uzasanga bigoranye uzasanga kandi abana bo hagati mu mibanire y'abandi bantu iyo batitaweho bagira akantu ko kutiyizera ugasanga arahora yaka ibitekerezo aho ubwe yakabaye yifatira imyanzuro ibingibi rero hari nawe bigira agasa nk'uwigaragambije nuko agashaka gukora ibintu byose mu buryo bwe nta muntu n'umwe agishije inama abana bo hagati nabo bakunze kugira icyitwa middle child syndrome iyi ngiyi ikaba termi ikoreshwa avuga yuko bano bana kubera gushaka kwitabwaho bakunze kuba abantu bakunda gushimisha abandi nubwo nyamara muri we yaba atari gutyo yiyumva hari ubundi bushakashatsi bwerekana yuko abana bo hagati banakunze kugira ubwoba bwinshi bwo kwangwa kurenza abandi bana abangaba rero bakaba ari abana bagira umuhangayiko ukomeye nyuma yo guhura n'ibibazo abahanga mu by'imyitwarire ndetse n'imitekerereze y'abantu rero basanga ari byiza cyane yuko ababyeyi biga guha abana babo bo hagati umwanya maze bakabaganiriza mu rwego rwo kubarinda ibibazo byose bashobora kuba bahura nabyo mu buzima